waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali.
Mr. Ian, marka hore ku soo dhawow idaacadda s b s. Marka xigta, maadaama ood arrimaha legalka aad bulshooyinka ka caawiso oo muddo dheer aad hawshaasi si aad iyo aadba deeq badan aad u siinaysay bulshada, wax yar ma naga siin kartaa arrimaha noloshaada ku saabsan dhanka arrimaha sharciga? Wax yar ma naga siin kartaa?
Thank you very much. I'm very pleased to be here. I've been in and around the law for more than 50 years. Most of that time I've been a practicing lawyer, the sort of lawyer that you come to see sometimes.
Aad ayaad u mahadsan tahay, waxayna ii tahay farxad aad u weyn. Waxaan ku dhex jiray sharciga muddo ka badan 10 sano. Inta badan waxaan ahaa sharciyaqaan ka tirsanaa hay-adaha sharciga ugu waaweyn Australia, marna waxaan ahaan jiray sharciyaqaan madax bannaan. Waxaan kaloon u shaqeeyey dowladda dhexe sida xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada. 13 sano ayaan u qaabilsanaa qaybta sharciga. Sidoo kale waxaan ka mid ahaa guddidii loo saaray dib u eegidda sharciga Australia dhammaadkii 80-aadkii.
Waad ku mahadsan tahay. Dhanka kale, waqtiga aad u timid bulshadan caawinteeda dhanka sharciga ku saabsan, bal wax nooga sheeg go'aanka aad ku qaadatay bulshadan inaad u timaado. Idinkor markii hore aan isku shaqadaada iyo iyagu aynan isku xidhnayn, laakiin aad go'aansatay bulshada iyada ee halkaas fadhigeedu u yahay inaad u timaado, sababta aad go'aanka ku qaadatay iyo wixii ka dambeeyey.
I was living in Carlton and in 2009 I had a stroke and I couldn't work anymore for a period of time. So I was looking for things that I might do and I saw that there was a men's shed over at the Carlton public housing high rise and I went over there.
Waxaan deganaa jiray xaafada Carlton 2009kii, waxa igu dhacay xanuunka stroke kaasoo keenay in aan muddo shaqadii ka fariisto. Waxaan raadiyey waxyaabo aan samayn karo muddada iyada ah. Markaas waxaan arkay inuu ka jiro guryaha dowladdu ay iska leedahay ee Carlton meela raggu ay isugu yimaadaan kuna sheekaystaan waxyaabaha qaarkoodna lagu sameeyo. Waxaan markaa ka fikiray in aan ku soo darmado. Waxaanan markaasi eegayay inaan barto goobtaasoo alwaaxda lagu samayn jiray. Halkaas waxaan ku kulannay Xamdi Cali. Waxay ii ahayd maalin wanaagsan sababtoo ah ilaa iyo hadda waxaan dadka degan goobahaasi ka caawiya arrimaha sharciga. Sidoo kale waxaan caawiyaa Xamdi oo isagu ah madaxa ururka matala dadka iyagu degan guryahaas. Aniga iyo Xamdi waxaan noqonay saaxiibba dhaba. Saas bay ahayd sida aan ku imid goobtaasi, waxayna ii noqotay arrin aad iyo aad aan oga helay in aan dadka caawiyo. Dadkan aan caawiyaa waxay ka yimaadeen badankood bariga Afrika iyo kuwo kale oo dalal kale ka yimidba, iyo weliba kuwa aanan iyagu markaasi goobaha deganayn un caawiyo. Dadka aan caawiyo qaarkood ma degana Carlton, dad badan oo ka soo jeeda Afrika ayaa ii yimaada. Waxay ka yimaadaan qaarkood dadka aan caawiyo goobo kaleeta sida Heidelberg iyo Werribee, iyagoo meelahaasi uga yimaada inay ogaadeen inaan caawin karo.
Haddaynu soo gudubno waxqabadkaagii oo bulsho badani iyadoo kaa mahad sheeganaysana aanu mukhraati ka noqonnay marar badan, magacaagana aanu ku ognahay bulshada dhexdeeda, dhacdooyinka ugu muhiimsan dhowr dhacdo, hal ama laba, wixii aad ka qaban kartay ugu muhiimsan, waxyaabaha ku soo maray, bal ma noo soo qaadi kartaa?
I estimate that over that period of nearly 8 years, I've assisted in probably 1,200 cases, so there are a lot of cases. Typical problems that we encounter are people who've got housing issues, often with the Office of Housing. They might...
Waxaan ku qiyaasay in aan caawiyay muddadaasi kiisas gaadhaya 1,200 oo kiis. Arrimaha ugu badan waa arrimaha khuseeya guryaha iyo sidoo kaleete xafiiska guryaha waxyaabaha la xiriira, sida in la yidhaahdo qofka ka bax guriga taas oon u dagaalano, iyo sidoo kale in dadka qaar ay degan yihiin guri aan ku filnayn qoyskaba, amaba cillada dhanka nadaafadda ay guriga haysato. Tagsiilayaal badan ayaan caawiyaa oo ganaaxyo badan iyagu markaasi ay ku dhacaan, sida ganaaxyada toolka oo kaleete. Mar waxaa dhacday in la ii soo wacay gabadh booliisku ay qabteen iyaga oo watay warqad maxkamadda ka soo baxday, ahaydna in looyara ay ku eedeeyeen in aynan bixinin lacag dayna ay ku lahaayeen. waxa ii suurta gashay in aan ka sii daayo booliska gabadhaasi kadibna ku qanciyo maxkamaddii in gabadhan ayna dembi lahayn sababtoo ah waxaa caddaatay in qof kale oo ay isku magac dhow yihiin lagu khalday gabadha gabadh kale waxay tababaraysay dad ka soo jeeda bariga afrika iyada oo bixinaysay koorasyada dhanka jailkeerada ah iyada oo markaa sharikadii ay u shaqaynaysay ay diiday in lacagteeda ay siiso arrintaas sharciga ayaan la tiigsannay wayna ku guulaysatay arrintaasi waxay ahayd mid aan caadi ahayn balse mararka qaar way dhacdaa ururka matala dadka deggan guryaha dowladda ee carlton xataa waxaa lagu soo ganaaxay lacago sababtoo ah lacagtii g s t-ga ma aynan bixinin arrintaa markii aan anugu eegay oo gacanta ku dhigay waan xalliyey wax lacagana ma ayna bixinin caawinaadaydu waa lacag la'aan dadka iyo dowladda midnana anu lacag kama helo dadka qaar ayaa u maleeya in dowladdu ay lacag isiisay arrintaasi waxba kama jiro
dhanka kaleete bulshadan master ian bulshadan aad la mucaamasho waa bulsho dhaqana kala duwan iyadu lafteedu leh waddankana ku cusub badankood ay ku cusub yihiin ma jirtaa wax aad ka baratay intii aad ku dhex jirtay oo aad dhex gashay wax iyaga aad ka baratay ma jirtaa marka laga tagay inaad adigu caawisay ood wax badan u tartay
I have learned so much. First of all, I've come to meet one of my greatest friends, which is Hamdi Ali, and I have come to meet a wonderfully intelligent, informed, and talented and generous man in Hamdi. But I've met many other people in the community and established quite a number of friendships there. I've come to have some understanding of the culture of Hamdi Ali, and I've come to have some understanding of the culture of Hamdi Ali. And I've come to have some understanding of the culture of Hamdi Ali. I've come to waxaan ka helay niyad wanaag badan waxaana sii xaqiiqsaday in bulshada ka soo jeeda bariga afrika inay la mid tahay bulshooyinka australia uga soo horreeyey sida bulshada yugoslaviya ka soo jeeda itali griiga vietnam iyo sidoo kale india marka koowaad dadka imaada halkan waa dad hor socod leh iyo weliba niyad wanaagsan haddii kalena halkan maba aynan imaadeen waxay doorteen in ay noqdaan hogaamiyaal midda labaad marka ay imaadaan waxay xoogga saaraan in ay dejiyaan reerkooda iyo ciyaalkooda midda saddexaad sida ciyaalkii kuwii hore dadka ii imaada waxa ay ciyaalkoodu ay dhigtaan jaamacadaha sida qaybta caafimaadka sayniska iyo culumta kaleete waxaan hubaa inay ku biirinayaan australia wax fiican sida kuwii ka horreeyey sida itali vietnam iyo kuwa kaleba ay wax wanaagsan ugu biiriyeen kalsooni badan ayaan u hayaa sidaa darteed aad ayaan u jeclahay in aan caawiyo xirfadaydana ku caawiyo sababtoo ah waxaan ogahay bulshooyinkani inaynan aad u fahansanayn sharciga dhanka australia
master ian bulshada ugu dambayntii barnaamijku isagoo gabagabanoo ah bulshada aad muddada dheer la soo jirtay haddii aan fursad kuu siino inaad kala hadasho idaacadda s b s maxaad kula talin lahayd adoo og waxyaabaha wax badan oy bulshada u baahan tahay lagala taliyo ama dhanka ha noqoto sharciga ama dhan tala guudba ha noqotee maxay taladaadu noqon lahayd gabagabada barnaamijkeenna
well first of all we do encounter some difficulties with the service that I am running and I'm looking for help and assistance there but I am also determined that that service should continue
waxaa mararka qaarna soo wajahdaa caqabada marka waxaan u baahdaa caawin waxaase iga go'an in aan sii wado arrintan marka haddii dadku ay u baahdaan caawin hala soo xidhiiraan xamdi si ay ii arkaan oon isugu dayo in aan caawiyo waxayna u badan tahay in aan caawin karo taasi waa midda koowaad nasiib darro in badan dadka ay dhibaatadu qabsato sida tagsiilayaasha oo kale oo ganaaxyada toolka oo kale ay ku dhacaan waxaa jirta inay ku wareeraan arrimahaasi marka ganaaxa dadku ay galaan waxaa loo baahan yahay in ay deg deg isaga gudaan waxaa laga yaabaa in wax khaldamo oo ganaax $2 ahaa uu isu beddelo ama uu gaadho wax dhan $1,000 hadday mar ama labo islaba jibaarto hawshu meel adag ayay gaadhaysaa waxaa ii yimid dad qabaa dayn ah $30,000 oo kharasha mar kasta oo horay la iigu keenana waxay u badan tahay in aan xal u helo waxaan xusuustaa tagsiile wuxuu qabay dayn dhan $30,000 oon ku soo koobnay kun waxaa fiican in aad wax ka qabato markaad ganaaxa heshid isku day in aadan marka horeba gelin sidoo kalena iska ilaali in $2 ay kugu gaadho $1,000
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10-ka fiidnimo ama kaga soo cesho websyte-ka iyaga iyo s b s radio app booqo sbs.com.au/somali.